Saru.
Week 20.
Any Saturday evening, Leo mina baby link up. Leo you want another one, nama kama kawa creamy on top. Another day to solo, when today don't spit, don't choke. Nina shasha mani na kinare kiki waka leta baby don't cook.
Ooh, ooh, ooh. Hey, I'm dreaming how your hips don't lie. Now niko top speed on the highway. Naifinya naikunja walai. Hii gari naiongeze ya mileage. Don't tweak, don't spit, don't choke. Naishika naipulizi ya smoke. So wet I'm living on an island. Nini chizi naipiga backstroke. Yeah. Dani ya ferry Mombasa. Happy, happy anasa. Vile kitu inawaka. They would never understand. Yeah. She ain't never seen me jiggle like this. Said she ain't never been no nigga like me. Ooh, ooh. I ain't never seen me jiggle like this. Jiggle oh what.
Saturday evening, leo mina baby link up. Leo you want another one, nama kama kawa creamy on top. Another day to solo, when today don't spit, don't choke. Nina shasha mani na kinare kiki waka leta baby don't cook. Leo niko na mastingo, na mastingo. Nona nikimeza kichwa hadi shingo. Hey shingo, mastingo. Kuyo wana ni affect hadi figo. Leo niko na mastingo, mastingo, nona nikimeza kichwa hadi shingo. Hey shingo, mastingo. Uyo wana ni affecta di figo. Mtu mfine melanin skin tuo non top. Ina sweat pan kwa ya dick don't pop. Ay kuku kumba ya mukamba nipe non stop. Kuku kumba non stop. Joni kupe heart and soul shika ten all. Nona taki nyama kiko up and tall. Nipe half and whole neza before call. Fike mapema ndo tu rock and roll. So ni kushkie chine ma ni kushkie ko. Leo mindo mende na kufia cho. Nasikia oh chuna naisikia rock. Si nishike kama ikna ni kupigie show.
Touch your knees and touch your toes. Get busy I'm in control. Seti keki ena cherry on top. Pose but don't stop.
Ay, yeah, yeah. Sini Saturday evening leo mina baby link up. Leo you want another one nama kama kawa creamy on top. Another day to solo, when today don't spit, don't choke. Nina shasha mani na kinare kiki waka leta baby don't cook. Leo niko na mastingo, na mastingo. Nona nikimeza kichwa hadi shingo. Hey shingo, mastingo. Kuyo wana ni affect hadi figo. Leo niko na mastingo, na mastingo. Nona nikimeza kichwa hadi shingo. Hey shingo, mastingo. Kuyo wana ni affect hadi figo. Niko na
please give me more beats.